Thinking, come to cause a discipline, come to cool vibes, ndani ya gari kona engine. Biggie kayo something, mwekelea kwa kiti, unakwanga addictive, napendanga mischief na ni sweet ni kame kona simsim. Maisha unaweza live, ukikubali unaweza cheesy. Sijui kama una believe au iko kwa ina ka pimping, uko na zing, usi baba. Ike about a thinking, fuko ziko deep ka conversation zetu, ama kama sinking. Swezi wacha mission, very much ambition, yeah. To make sure, kesho you're telling, yeah. After kissing. Ting, aki weni ting ting ting. Everybody knows weni ting. Kamu kukna zing. Life poa inaka dream. Life poa inaka dream. Kujona life ujaona. Kakusho life ujaona. Kujona life ujaona.
Them look like Halle Berry mixed with me, Megan Thee Stallion. Told her me wanted to be man, she told me carry on. Bad man, shingo heavy, sling me medallion. She wondering, what sort of weed is Callion? Juna kasuka, same time na flex. Akanishwa nezani right, same time na text. But it's fine, I guess. Damdunga bairo nyumo tadani na sign a check. Akinyangalia na shuku, so nangazia mabusu. Nkimwagizia kanusu ndaika matia na huku. Siezi rudia, angaluku wakinipatia. Nda shukuru stambulia kwa tuku neka dania. I'm ready to spice it up and probably be your man. Achana na kina Shinsky, they can keep up with the slang. Ting liku Miss Queen, umekawasha in a robbery. Jishindie mamili minyo molo Mr. Lottery.
Ting, akiweni ting ting ting. Everybody knows weni ting. Kamu kukna zing. Life poa inaka dream. Life poa inaka dream. Kujona life ujaona. Kakusho life ujaona. Kujona life ujaona. Kujona life ujaona. Kamu chill mali una peace na matuta ama peace. No kalesa ni na keys, mima pressure sina please. Mpesa iko na cheese, inatosha kwanza bees. Blesa kona needs, unantesa ukinitease.
Shita kucheza misi cheat, da kubeba ndani ya jeep. Mini zing, shopping sisi kupeleka isi linki. Kukemba utati, ukinyesha tutaskip. Mi controller kwa mchezo kama refa ndani ya beat.
Unajua queen anafa king, anajua kutita queen ka queen. Checky ring, finger ring, bling bling.
Hardest fella in the scene, and I got the style you never seen. Miss thing, make a wish, tatizo si ching.
Stamina ni ya machine.
10 rounds in the ring.
Nasumbwa na ibana maskrin.
Jumiwa ni mejipin.
Life poa kauna dream.
Life poa kauna dream.
It's a win, 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 win. Ting, aki weni ting ting ting. Everybody knows weni ting. Kamu kukna zing. Life poa inaka dream. Life poa inaka dream. Kujona life ujaona. Kakusho life ujaona.